Canivera huda mboka Adi prenda na kawambo Ana naki dai banana Aki daka da darani Adi prenda na kawambo Ana naki dai banana Aki daka da darani
Mina washashada Kinaliza ni mabwela wanatingiza Cheki venye uko nyuma kuna beringika Zimeshika zimerunda cheki kinalinda Ni mashasha kata waba tingiza madaba Juchini minapenda chuni waba waba Kwanze siku mbaka mchana Tole kuna njeve inje bana Tole shepuni ya vera sura kode
Kani vera huda mboka
Tole
Adi prenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Aki daka da darani
Tole
Adi prenda na kawambo
Tole
Nana niaki dai banana
Tole
Aki daka da darani
Tole
Seki dada, uji bamba kwanza Na madame ni madiva shake your haga kwanza Take space ni piki shake your haga lao Senorita, kata kiuno kwa maliza Aa mchungelika, una mchezo kwa kilisha Them pige luga, kikubali nkumaliza ma
Tole
Kani vera huda mboka
Tole
Adi prenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Aki daka da darani
Tole Tole
Adi prenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Aki daka da darani
Tole
We mshaiva koza mavajo kamaria Iza basa understand mini natabia Mbaya sana 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 kama unafagia Rada naikula na macho tukinkazia Kwanza tere msha zote zenyumevalia Tukichafua asafi pale Tanzania Nikirarua asali lazima tutalia Venye na yona iko wazi lazima tuntengia
Kani vera huda mboka
Tole
Adi prenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Aki daka da darani
Tole Tole
Adi prenda na kawambo
Tole
Nana niaki dai banana
Tole
Aki daka da darani
Tole